Double six.
Let's live again.
Nasema jina lako liko moyoni, maisho noni, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Nasema jina lako liko moyoni, maisho noni, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Yani sasa so singing, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchizi, umeharibu medula, longata, uja misindizi. Mimi kweli nimemisi kwana tu ya kwako. Meza ni tumbili, sani moja na nyingine ya kwako.
Ayuyu nilewe, nilewe.
Nasitaki thibitisha, limekwisha. Penzi tena swezilishwa, kulambishwa, onkulishwa. Yani kujipikilisha, kutotisha, hili mbona nanitisha. Na kama uwakika, kwenda sina uwakika, kanitafika kwenye vita. Sasa nani kunishika, wendo wangu maiskota. Bona mwanzo ulisema kwamba utoniacha, utakuwa wakwangu. Bona sasa uminiacha, yani peke yangu. Nishajitamba kwa wanangu kwamba wewe dopacha wangu. Uminiacha daile, yani peke yangu. Nasema jina lako liko moyoni, maisho noni, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Nasema jina lako liko moyoni, maisho noni, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Yani sasa so singing, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchizi, umeharibu medula, longata, uja misindizi. Mimi kweli nimemisi kwana tu ya kwako. Meza ni tumbili, sani moja na nyingine ya kwako.
Tell me your boyfriend names, I need to know this pain. Cause you changed my life, now you freeze my heart. You don't leave a fan, you want me. I just a koni kakizi, ukate kirizi. Why you burn up? You play me like a Messi. Umeshindwa ficha nyeti, imekwa jeti. Oh mama, oh. I feel it like I lost my name. I don't know what go put in my shame. Choice to live or die, my chunoni on my. Mana nimekosa mapenzi, kwa mtu niliye muwezi. Kuishi tena mimi siwezi, chunoni. Nasema jina lako liko moyoni, my chunoni, ila machoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema jina lako liko moyoni, my chunoni, ila machoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema sasa sio singizi, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchizi, umeharibu medula, longata, uja misindizi. Mimi kweli nimemisi bana tu ya kwako. Eza ni tumbiri, sani moja na nyingine.